DatimSafi.com
Marula Records. Behave in change.
Baby twende sawa, meni changanya kitawa. Penzi sola kunawa, mikuwa konisha pagawa. Maneno ya wabongo ya taushie, maneno ya uongo ya puzie. Isije kesi wakuzie, leti moyo wako ni kutunzie. Usije gani danganya, kweza kukopa kabana. You are my designer, nikiwa nawe nampona. Tamu kama chokoleti, nzuri kama ligoleti. Niseme nini sweetie yeti, kwa jinsi nimekuja lesi. Choko choko, choko choko, punguza. Choko choko, baby. Choko choko, punguza. Choko choko, choko choko, punguza. Choko choko, baby. Choko choko, punguza. I swear baby, come come in my heart. Mtoto sula nzuli mwenye bahati. Yani unapendeza hicho kidoti. Mtoto yani Michael Elizabeth. Popote tuongozane baby, mimi nawe. Mti wa matunda mini pigwe mawe. Yani baby nife minizikwe nawe. Yani nife minizikwe nawe. Mtamu kama chokoleti, mzuli kama ligoleti. Niseme nini sweetie yeti, kwa jinsi nimekuja lesi. Choko choko, choko choko, punguza. Choko choko, baby. Choko choko, punguza. Choko choko, choko choko, punguza. Choko choko, baby. Choko choko, punguza.
The useless of mother tongue.
Marula Records, behave in change.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DatimSafi.com.